Tongo Records for Records. Chipa on this one. Chipaka on the bridge.
Nasikia sauti za ndenge zikiita kwenye msitu wa Zamunda. Nimefuata mizimu na sijachoka, nilichofuata mavumba. Kule maskini anachekwe, ukiwa maskini utateswe. Nataka hela, bongo wanakena, wakigundua usicho nacho hela. Dumani nimekuja kwa Zamunda, nimekuja kutafuta mavumba. Ungu nimetumwa na Manyanda, nimekuja kuwateketeza wanga. Nataka hela, naombe ni hela, saki chochote na itaji hela. Nataka hela, naombe ni hela, misimu ya mababu nimefata hela. Nataka hela, naombe ni hela, saki chochote minipe ni hela. Nataka hela, shida yangu hela, saki chochote na itaji hela. Yote maisha, yote maisha, yote maisha, yote maisha, haya maisha, haya maisha, haya maisha.
Nambita jinoji,
Kongo mafanikio lazima, kufika napotaka lazima, kukamilisha mipango lazima, iyo kwangu ni lazima. Mimi kutoboa lazima, Mungu mafanikio lazima, kumiliki na viwanda lazima, iyo kwangu ni lazima. Wengine usema ni bahati, wengine wanadai maisha ni bahati. Nisijawahi amini kwa bahati yangu, kazi mipango sani mwamini nani. Zamunda, nekuja kwako na kuomba, milango yangu ifungue, dunia nzima uko ikanijue. Zamunda, nekuja kwako na kuomba, milango yangu ifungue, dunia nzima uko ikanijue. Nataka hela, naombe ni hela, saki chochote na itaji hela. Nataka hela, naombe ni hela, misimu ya mababu nimefata hela. Nataka hela, naombe ni hela, staki chochote minipe ni hela. Nataka hela, shida yangu hela, staki chochote na itaji hela. Yote maisha, yote maisha, haya maisha, haya maisha, haya maisha,
nipate do.
Yote maisha, yote maisha,
wewe ni wa thamani kuliko kitu chochote katika ulimwengu. Nenda ukafanikiwe.
Spaka on the beat.